When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now. I need to test you for sweet for your eye. Me wanna look in your eyes and say na kupe na.
Ukiona na nenepa, mina bimba, miaka kamutu.
DJ Moria.
Ukiona sionekani.
You're now watching another monthly video mixes. It's DJ Moria on the decks.
When I look in your eyes, all I see is paradise. Give me your hands right now. I need to test you for sweet for your eye.
DJ Moria.
Look in your eyes and say na kupenda. I wanna hold you tight from the morning till the night. Oh, oh, auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. Put it on me, while your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, when you touch me, all I can see is your love. More you not see, so now I see, me shamu. You go be my baby, be my honey, my babe, be my sugar, my babe, be my lady, oh my babe, you go be my babe, my babe, be my honey, my babe, be my sugar, my babe, keep it natural, my babe,
baby, nyami feki, opo muna yaki, all I want you to know, cause you bought it now, okay,
it is sure, it is sure,
I wanna be the only.
Oh,
that you call it darling.
That you call it darling.
Oh, what a man got to do to call you my lady. Oh, for a million years I could do that. When you move, move, when you move, move, I like it, baby. The way you move.
I'm in this journey with you, my woman, no. My remaining, my only one, no. Loving only you, my mukwano. Kwacha na tuzi kwelaka. Auntie, auntie, yeah. When you touch me, yeah. All I can see is your love. Put it on me, while your body, oh my baby, you're amazing. Auntie, auntie, yeah. When you touch me, yeah. All I can see is your love. All you know, see, now I see, yeah. Now I'm yeah. You go be my babe, my babe, be my honey, my babe, be my soul, my babe, be my babe, my babe.
Beat your message,
my shade, toto, toto, moto, umeneza baby, keep me as a baby. Siti te amo, mi amo, te amo, ninakuwaza daily. Kuwaza daily. Wewe ndo habibi, habibi. We boda boda, all over. We nikipinda mugongo, nikishuka nikipanda ta 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 ta. We ni wangu forever, kuwa nami whenever. We ndoro yangu baby, my number one. We ni wangu forever, kuwa nami whenever. We ndoro yangu baby, my number one.
Kabisa siwezi kuambilika, nikupe nini my love.
Na Mungu kaumba isaya umapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
DJ Moria.
Na hizirani nikiwa na uwe, na ni mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Ukishi, shikamani, ukipendwa pendeka, oh my baby, nikupe nini my love.
Kwako mimi sioni wala sisiki, kabisa siwezi kuambilika, nikupe nini my love.
Na Mungu kaumba isaya mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
Na hisi raha nikiwa na uwe, na ni mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Sometimes tunanuniana, sometimes tunachekeana.
yeah, we make up. I wanna see your face when we wake up. And I like it when you hold me. Forever, baby, you're my lover. Haya mapenzi yana wenyewe. Nisharusha mikono mara kadha. Ama mwenzi umeniroga wewe. Yuku kuwacha imekata. Sometimes tunanuniana. Sometimes tunachekeana. Sometimes tunatishiana. Tunachana na hatu wachani.
Hele mina wewe. Staki mwingine.
Que mi na wewe, taki mwingine, baby. Oh baby, baby.
Kama ni gari, umeliwasha limewaka, na niko shwari. Ukiwa kando sina mashaka.
Vile vitu kwa vya chumani, viuni na ubani.
J. Moria.
Nani dikali ya majoto, nani kwenye rana msoto. Mtabaki mina wewe, tabaki mina wewe. Iwe kwenye gari ya makongoko, yani we kulia mikushoto. Mtabaki mina wewe, tabaki mina wewe.
Haya mawezi, yana wenyewe. Na wenyewe no sisi, no sisi.
Tende Masaki tu Arushero. Mapenzi yetu ya wakabeko. Hello.
Mwendo kupima uzuri fani rangi ya madina. Kutoe dina mavimi macho kama wachina. Oh, baridi kali ya majoto. Nani kwenye rana msoto. Tabaki mina wewe. Tabaki mina wewe. Iwe kwenye gari ya makwangoko. Niwe kulia mikushoto. Tabaki mina wewe. Tabaki mina wewe.
Niwambie wala soni kama nushamba. Kupenda usipopendwa. Ila leo acheni niwambie. Akinuna siwezi kulala. Moyo unaniuma. Anakosara namuwaza yeye. Nikinuna siwezi kulala. Moyo unamuma. Anakosara. Ananiwaza, ametawala akili. Namdhibita nidhibiti, eh. Alipo nipo, nami nilipo yupo. Oh, ananipenda.
Ananipenda. Nikinuna nuna, ananipembeleza. Ananipenda. Uyoshazama kwa kina.
Kinyo maji ananiona kwenye glasi. Na misamaki yendo maji. Nampatia, nampatia. Mimo yoye siwezi kula. ani chakula hakipiti. Hata nikikunywa maji ananipatia, ananipatia. Ah, kama sio mimi ni wapi angepata faraja, anajiuliza. Hey, na kama sio yeye ni wapi angepata faraja, mimi najiuliza.
Kupoteza
Subiria, subiria, nikisubiri mpenzi. Sinilikupa mapenzi, narudia baby. Toka baby tauma, na mitakonda, yeah.
Cause nobody compare to my woman. Urivu mzuri kama dori, roho yangu tabani. Toka zamani
leka kwa mama
Diana,
sina ujanja na kupenda
Diana,
bukunduru mesimuweshe
Diana. Na mwona tunagombana na bisha na pigana,
so funny.
Niwe napenda nataka na sina mwingine mu,
that is so funny.
Nobody else that is as you. Wanajua we ni wangu, I'm gonna marry you.
It means yours never Sunday, baby, but you know. But our song is on repeat, saying I love you, darling. Don't get me tea, baby, still I will love you, baby. Okay, toka, baby, don't mind, let me talk on that.
Cause now,
follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Moria.
Fine girl, I need one kiss when you wake up. You're my fine girl, you're always
DJ Moria.
You're so nice girl, you're so beautiful even with the makeup. You're my giftie,
thanks to ya for the blessing.
Ukiona na nenepa, nina bimba, niyaka kamutu. Ukiona sionekani, nimefichwa na haka kamutu.
Nakajengea sanamu. Be a real baby, I go be a dad. Now when you miss me, baby, call me. Anything you want, baby, tell me. Baby, promise you, I go be a slave. So let me make you queen of my life. I will never leave alone. Cause many, many things know about me.
Ukiona na nenepa, nina vimba, niyaka kamutu. Ukiona sionekani,
nakajengea sanamu. Mkaone, mkaone, mkaone. Nakachora na tatu. Mkaone, mkaone.
Mtu Mariange,
mina kuita baby, unanita honey. Unafurahi, unanipenda. Kiono kidogo na vokipi, tani mwaga na upongo. Nipe penzi ningare hani, nitoke ukuloko.
DJ Moria.
So kwa kujichetua uko, nimeshinda loto. Aunavonipenda baby, liza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavonipa joto. Nikakugura huvu, kundushe nenete. Asa abuju upuju, shika mtutu ututu. Ikutoe makutu ukutu. Nichape ilale, for me daily. You are my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You are my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You are my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. Nakupa moyo wangu sokupe chochote. Yani minakupa mwili wangu nifetu zikane. Doli doli weni shetu wapari. Onanipa utamu zai. Sheri sheri nafurahi kwa pendola. Apondo napena gazairi. Asa abuju upuju, shika mtutu ututu. Nikutoe makutu ukutu. Nichape ilale, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily.
Oh, 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 oh
Bila wewe sito boy, sito boy. Natangaza na kupenda si ambaya. Siyo dhambi ya kunata ubaya. Kusa mapenzi ni nawe. Geza tena ni bagawe. Yo my melody and I sing alone. Bad man I sing alone. With me ni kama yoni. Mene jaro honi. Siri tu situnza inja siyo sawa. Tukibisha na ndani ya kaya. Tuyamalize mimi nawe. Pendo kate tutawale. Yo my melody and I sing alone. Bad man I sing alone. With me ni kama yoni. Mene jaro honi. I'm my love.
Kusudi wewe ukinigusa hapa naisi utamu yani menidatisha wewe kwanza unavonkonyeza naisi kantavua boxa weni pisi yani umeweza salo likate ni mefocha allow me call you baby love oh baby love let me give you all my love oh all my love allow me call you baby love. Baby love, let me give you all my love. Oh, all my love. Oya na mini kwa mapenzi. Penzi ni tamu kama halua. Vipeperushi na vitenzi. Niko dipu na nikwaru wa kwaru. Na nipepe tu wapatu. Nikiwa nawe sinaibu kwa watu. Ona, 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 ona. Au kicheka unacheka kama navopen. Uwalangula maisha niwe. Osafi kama pamba na emoji kwa mbali. So kama nakupenda bure. Unavutia kama mbuga la wanyama baby.
sura kako kanitongoze. Kwako nimekufa nizike. Aili penzi unalonipa sijawahi kuona
kwa unavyokonyeza.
Aisi kantavua boxa. We ni pisi yani umeweza. Saloli kate niongeze vocha. Allow me call you baby love. Oh baby love. Let me give you all my love. Oh all my love. Allow me call you baby love. Oh baby love. Let me give you all my love. Love, love.
Tamo wa pei, remei.
uache ukapita upande my way. Tatafute na kakiwanja tujenge, tumiliki kwa tutu sipange, majira ni kichwa ni wasitupande mina wewe. Oh, hey. Hata uzunguke dunia nzi uwezi pata kama huyu, huyu bebe wangu. Hata wakisema ngoja chagua mmoja, wene milioni mmoja, wene namba mmoja, wana unenifaa mama, moyoni umenikana na unachosha. Sitaki ongezo mwingine, niwe unanitosha. Unanitosha. Unachosha. Sitaki ongezo mwingine, niwe unanitosha. Unanitosha.
Kuna muda machoza yanishi, huzuni haikatiki, hata ninapojaribu kutembea naona sifiki. Maumivu na changamoto havikwepeki, imani yangu najua wakati wangu upo. Kama walipata wengine na mimi nitapata pengine,
sikati tamaa napambana.
Acha leo wanicheke nikitafuta sipati, na hata mimi nichelewe ila hapa sitaba. I need success in my life, Mungu ani bless in my life, more blessing my life, viwango vingine. I need success in my life, Baba uni bless in my life, more blessing testimony.
Lazima nishinde, baraka zangu nitangojea. Kama nikutekwa nimezoea, Mungu wangu namwaminia. Bado sichoki, bado sichoki. Kama walipata wengine, nami nitapata pengine. Sikati tamaa, napambana. I need success in my life, Mungu wani bless in my life.
DJ Moya.
Kukita mentoru nkushika tabeto, kaba mpaka kifuli beki flani mwa mnyeto. Eko na usigi nyeto, mamenu wana nizungusha kote Bruno flani Shevchenko. Mtoto nasi mtoto tui, mtoto kifuani ndui. Bebe flani na dui, yeso kaikisu wangu shanga nyingi harafu kukulana ajui.
Siku za uza wali wote,
kakuke ya mama,
kakuke mpate kitu ya posto vyote.
Mama mbunjo nyumbani, nataka tucheze michezo bodi kwa bodi. Kita kufika kileleni, takufikisha na Peter Mandela Road. Natukiwa chumbani, nafunguliaga kamziki. Alafu navua boxa, mara we upeni pikipiki. Mama mapenzi safari, mama agizainisi. nitakupa vyote la siwezi kukupa stress. Achana nao nosema napiga kesi. Habari za moto moto zitatunguzia gazeti.
Nakupenda siku zangu za uhai wote.
Nakukea mama.
Nakukea upate kitu japo sio vyote.
Nakukea mama.
Nakupenda siku zangu za uhai wote. Nakukea upate kitu japo sio vyote.
Sweet, sweet, sweet. Tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
Oh, this love.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sugar.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama pipi.
Sweet, sweet, sweet.
Tamu kama sali.
Sweet, sweet, sweet.
Yo, ilibidi nroge jasho, ilibidi upigwe msako, kupata wewe mama mtu, ilibidi niazo. Nishamaliza hapo chako changu changu chako, anasema tutachana mama mina. Ntapakua na kama kila wanatakamua umba tajambuwa minta ingiza bili mama mtu kilipanua.
Nakupenda siku zangu za uhai wote.
Nakukea mama.
Nakukea upate kitu japo sio vyote. Nakupenda siku zangu za uhai wote. Nakukea upate kitu japo sio vyote.
Love is what I see when I look at you.
DJ Moria.
Thing I wish nobody separate. I could be a muffin, speed the baking pen. I could follow my rule to make you happy and cool. That you are missing a hello. Na wewe na jona tajiri baby unajua
table mat. Play some music, ghetto kuna pat.
Nakupenda, me and you forever.
kachopa kozi mwana na chuchu sindano uye ona mumu kaumba toto special somutumba yendo mama mwenye nyumba wasompena wamechunda sikujua nitapenda hivi akinyaja mina kuwa chizi uye.
Baby, turn around, I wanna see your back. Biggie, heavy, heavy, I foot on my flat. Ukimwaga maji ni portable mat. Play some music, ghetto kuna pat.
Baby,
chama na wendo jimbo sije miliki mpinzani yeah. Na kitu fike kiyama degi kulimbo nime na someday gani
DJ Moria
Marikia, nimepata toto la tanga mwambani nimetunukiwa sisemi ameniweka kwa pani na navyo nipatia utasema labda na yangu ramani kesha funga njia ya mipaka ya China na Japani lake penda nani lani pashu ananipenda vibaya mkali kwenye tendo kaiti mchuo mwana anagahaya na shampaki tengo kwa mipuku chuo minaji mwaya mwaya swaki kwenye pengo na mizuku duo mwali anagabaya
wala simwachi yendo mwanga mitochi
cheza kitandani tukipea na somo ili ubale tula thamani na shoga nyama ya pweza forodhani ichongeni midomo kwa raha zetu tuachani kachiri kachiri tumependeza na wawili usogope wanga kitu jadili kijadili oh, kachiri kachiri tufena tuzi kwa wawili oh, oh, oh. Na 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 lakipenda nani lanipashu ananipenda vibaya mkali kwenye tendo kaiti mchuo mwana anagahaya na shampaki tengo kwa mipuku chuo minaji mwaya mwaya swaki kwenye pengo na misuku duo mwali anagabaya
Mwile, unanipa vibe Pili pili, unaniwasha washata Kama balizi la bahari wako mwili Nisichomoki nisha zama kiwili wili Mina kwambia baby, mbodi kama hiyo wataitoa wapi Mie kusema simalizi, kukigia wila baka funge na nati Haya sasa Simlisema sina mchumba huyu hapa huyu haya sasa simlisema niko single huyu hapa huyu ulizeni
When the baby soon and duck
up Toto mweupe, tena bila fita Unyama wengi poziza pita Bakwa peni,
peta kumita DJ Moria
Na uwe ya tuivi mnajua na vyo nichanganya Nichanganya Nikiachika nitembwa niko pale yebwana yebwana yeah, yeah. Haya sasa simlisema sina mchumba huyu hapa huyu huyu hapa
let me do the answer
sasa simlisema niko single huyu hapa huyu huyu hapa ulizeni aseme
Do,
do, do, do, do, do, do, do,
just do your jump.
nataka ujue wendi ya thali wa moyo wangu wacha ni kuoni uwe wangu maisha milele mimi nawe napata munda pata kila time kila time nikikuona napata munda pata nikikuona kila time kila time nikikuona wajua wewe ndiye malaika wangu sitaki mavizi wa kuone natembea na wewe mpaka mwisho ficha mabao masikuone
wewe ndo malaika wangu sitaki madui wa kuone natembea nawe mpaka mwisho fiki no pembe wa sonone
Unthinkable nikuoe uwe wangu daily baby in my baby you portable nikubebe kila siku daily baby let me do the unthinkable nikuoe uwe wangu daily baby in my baby you portable nikubebe kila siku daily baby
basi usinilize moyo kaupiga dana dana mapambe usiwasikilize eti mimi nawe tujandana tupendane wajiulize Eti lini tutachana Oh, tuwa umize Chiani tukiongo sana Basi nikisimwa Ayamwa, edimwa Unanipatia Basi mwa, ayamwa Edimwa, nakunangania
Nyumo livojaza nyama nyama Lojicho kungu nanitega Na uwa msambwanda ukinama Hasa ukifunga kanga rubega hey. Unavyo kata unantekenyo Kiuno bongo, kiuno kenya Haie kama nyanya unavyo menya Haie kama njonjo nipetena Wajua wewe ndiye malaika wangu Staki mavisi wakuone Tatembea na wewe baka mwisho Ficha mabawa wazi kuone
Wajua wewe ndo malaika wangu Staki matui wakuone Tatembea na wewe baka mwisho Fiji no pembe wa sonone
Asisi nilize Mweo kaupika dana dana Mbambe usi wasikilize Neti mimi nawe tujengane Tupendane wajiulize Neti mimi tutachana Roho tuwaumize Chia netu kiu Nanipeleka mwendo mchaka mchaka Na penzi zito kazi disha mpaka Oh nana Maumivu yote hasta la vi Mama umeniweza mpaka Oh my nanichapa mbata Oh nana Semeni mote nana na bish Oh baby mama Moyo wangu ya itarakibu Itazame tutapata majibu Umenifanya kolo bandidu Oh baby mama Moyo wangu ya itarakibu Umenikisa kolo bandidu Yeah Yeah yeah
Asalale Unajifananisho nane utaweza Bisa usena mshepu nana kosovo
Adina bonga kimama Akinishika kwa juu Akinishika kwa chini
DJ Moria
Kala wante blume shine Takufa kikulia time Oma bebu nani buruga buruga Koko moyo nani dunda dunda Umenilevya bele hawaii Nami yangu jina lako nimebai Na kwa ubongo meni buruga buruga Nisha kufa nisha bunda Ya kizi nisha kidogo tu Na mpera kwenye ini Ona na Hata kini posti dipi kwa nina kumani
Wapi eti yake
Oh baby mama Moyo wangu ya itarakibu Itazame tutapata majibu Umenifanya kolo bandidu Oh baby mama Moyo wangu ya itarakibu Umenikisa kolo bandidu Yeah Yeah yeah
Asalani Unajifanya nishalani utaweza Bisa usada mshepu nanda kosovo
Sikuitimiza kwa kulala Napitia nyingi changamoto Yote kukimbia ufukari
DJ Moria
Nakonga kwenye soko Yani nasongesha miamala Nikaona tu nijunge na jeshi Ili mradi na mini wa imara
jeshi lilifanya nijipinde. I'm ready to na mimi niwe choo. Plani nije kwa kumando jide. Ama niwe ya mlijeshi mkuu. Yalipoanza mambo ya gwelite. Hapo nikanyosha mikono juu. Kile chifanya ya nishinda. Ni matatizo ya miku. Walipuni uche macho juu. Na kuni nyamaza shamu jama. Mina tatizo la miku. Wao wakanyunga mkono.
Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu. Kiacha kushukuru. Mana mane moyo wangu na umba Mungu wangu waniangazie nuru. Na nikisema likupita njia ilikuwa mbaya takuwa na kufuru. Wala pengine Mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu.
I feel blessed. Blessed cause I got it out of me. Hata kama ulicho nacho mie sina. I feel blessed. Blessed cause I got it out of me. Nilisha fail mara kadha. Na maisha mbona angenishinda. Kama ningekataga tamaa. Acha nisonge mbele kwa hekima. Walosema utasimama nami. Wamevuta kiti wamekaa. Kuna mda napitia simanzi. Usiku na mchana. Jitaji kufanya kazi. Nipo siku tasimama. Mini metoke uswazi. Uswahili ni sana. Wata kuna ugamvi. Bila watu napambana. Na muda mapenzi yanaweza kakutoa kwenye leli. Mana kuna wapenzi wanapenda kukuona unavofeli. Na tatizo la mapenzi. Mapenzi yana nguvu kweli kweli. Kwani wao kusikia unamua ukoliza mishameli.
Takuwa mchoyo wa fadhila kwenye maisha yangu. Kiacha kushukuru. Moyo wangu naomba Mungu wangu niangazie nuru. Na nikisema likupita njia ilikuwa mbaya nitakuwa na kufuru. Wala pengine Mungu wangu walipanga nipite ili nije kufaulu.
I feel blessed. Blessed cause I got it out of me. Hata kama ulicho nacho mie sina. I feel blessed. Blessed cause I got it out of me.
DJ Moria.